Boondocks Gang.
Ngoja tufikie hapa tupelekee ubaga alafu tukame. Hello, nyaje. Kofiti? Eh, manjeni. I the fuck? Hey, ni noma. Ndio msana fana na mimi ama mimi naona mbaya.
Ndio. Kuna madrid.
Oya, niaje mwanake.
Oya, rada itakuwaje?
Nalia hapi leo.
Nakulia tena, niaje.
Unang'oa yo?
Oya, park bro.
Ebu fikeni hivi. Oya, skaleto. Fikeni hivi.
Yo, Peter Scarlet. How are you, sir?
Tanyo.
Ni mali safi leo niko kwa Kizambia Khalifa yule mama ameshinda kabisa anataka hadi kanisa ati pupu ati ndani ya kanisa anataka mastingo stingo 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 akibeni mastingo stingo stingo stingo
mimi mama yangu akunidhani kuja niteseke hivyo nikufe sababu ya mastingo amechonga unataka kumweka na cobra style helicopter
stingo
twende left right Nakoni we ni msani unataka mic yo Twende hii side Stack ya dogi nataka bite Aki ni pelo ni mababu Nati uu Nianze kigugu mizi leo Ati gugu gaga gaga Leo ni kamote nataka za mkamba Taka ni mkate na kuja na panga Dudu manyoa utawashwa na njwanga Kani manyanga na kuwa makanga Leo kuku inakulwa na kanga Adi outdoor anapenda varanda Ngoma ni banga Jumchuma inakanga Changa inafanya na teka machwara Kwa kibanda nilibonda na kigomba Meditation na nasikiza tu madoba Mboka soka kitaka Dizi na mpea magomba Tonga nifanye kigwegwe kamari ndagambo Royal bibi ya rusi Leo niko rambo
Leo niko mkwati Zambia Khalifa Yule mame shinda kabisa Anataka hadi kanisa Ati pupu ati ndani ya kanisa Anataka mastingo Stingo stingo Stingo, akibeni mastingo Stingo, stingo, stingo
Mi mama yangu akunidhani kuja niteseke Hivo nikufe sababu ya mastingo Amechonga unataka kumweka na cobra style Helicopter
Stingo, ebu ebu come Show them, shock them, bang them Only good work za girl them One them, kill them Si anataka helicopter Wacha nianze na chopa Oka inda stakiza oja Wacha ujingo kianza nda focus Wacha kuring Smile and pose unichenchia mastylo Angoli ya dhambi kwani we ni shaito Akisho majozi na mfanyia makwaito Attention majam Joti zikisha na chana na gam Kiacha umblaina na pita na gun Na kawe nwa street mina kuja na gang Kawe nwa tire na fika na bang Kiva jinsai mina kuja apa swada Nikichapa sana you can pass to other Kawe nwa joto wakisha Kifan, sitaji mafando nizime kubang Leo niko mkwati Zambia Khalifa Yule mame shinda kabisa Anataka hadi kanisa Ati pupu ati ndani ya kanisa Anataka mastingo Stingo, stingo, stingo Akibeni mastingo Stingo, stingo, stingo
Mi mama yangu akunidhani kuja niteseke Hivo nikufe sababu ya mastingo Amechonga unataka kumweka na cobra style Helicopter
Stingo
Ni mali safi
On the beat